aloha, mokihana, pua o kauai, vili'ia, me ka maile lauli'ili, maile li'ili I he ui, ona ona, he aloha.